studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alkemisar sapo e jetti lewru octobre jana yemde studio studio tamani miden tawa le mesod la presse do bomo ko do jottino no do kabaruji du mor way gal kanko nuddirte do mamadi keita wonto boggi jande to se krabon kompetitte wido horejo leedi ndiofa yotto horejo ministre en be kenya be jiddi e magistrat en do sarottobe murtube wombe leedi meedi ndi wattu joni ibrahim boubacar keta adiniki kabaru de anagu mabbe hunciande dum hore ko yata milioji temedere cfa do anni wattede kasene hopital mangar gabriel touré do bomako do dido kabaruji kanko ministre kumido kabaru cialal leedi meedi ndi kanko hokkidi kenya na to yoro sotobe koliti wiide ngibi iwrudi le leedi burkina faso dum wonti e materto ile le lebbi gabbino didi do ngiber gonde bonton laddeji kewdi ido wembinde mobe wonbe ton be do secret di won sembe kabaruji dum jogino do betande di bismillah modon e hedade kanko horejo leddo ibrahim boubacar keita kenyen kanko horejo ministre makko be o yide dun sarotobe wonbe leedi meedendi wattu jono holitiro wara hunciande horon kabaru denagu mabbe wori kako nayiri bangal beedudi jobdiji mabbe wala fuko memi do hen fa keben famdat kede usman dikko
batuma ministre sare leedi meden cena kulbali kany horejo cour supreme gaddi nun tapili fuddiri mejade adan funi himmeji tongide denagu magistrat ko arde himmeji di funi di murtube golbe ndarti yo ilande juge ñono ñande sappo jeegom le 9 novembre 2017 de terroriste en ciuti dum e den tobere kanake leendi bami aadi neddude ko yaawedu habbitibe temdere fa e nawgay didon de ciudi sariya leedi men yaagol mabbe heedi dido ciudi di fuddan ile kenye e le ciudi sariya yoga jika ko heba nande de ko haara mudum de kede heedi nande ka laamibe bami aadi du wadde fa be kibba temetaton habbitibe nabetebe le ciudi sariya de bentili jande fu dun wande dartugol bedenede joddika ibrahim boubacar keita martini kumpa be haldi be leedi ndi wawa bedude joddi ka ania e wi forbe o batu o anatongi e do wayde jawdi le kesu suudu baba fawarde e wultude du pati syndicat ngaji goddi e mondaro dun wande kanake leedi ndi martini kumpa ko warata kabar joddi gollobe laamu fu waran jewtede yude decembre 2018 yaade janvier 2019 ngol yotagol nanna e jete kertado ka kabar magistrat en
konde to wobbe kolitiwde caggal ko dido himmeji ko nayiri bangal denago huntena hore ko wattu jono kambe sartobe be kanir fitade no golleji mabbe den gordi fa hande be do honjotobe kolitiwde lama wala bawde nyalawm hande o jaton huntande hore ko nayiri bangal jobdiji kakasen kede mo kanko no dottir abdourahman dukuro yo kanko lami journal gal no dottir la sirene gal ko ma sifirdo hen do facci tang usman dikko
handen maliwana dum haja le tedal golden handen ka en kaja ka di tidalaji mastra en se ebe le anne lobboka e hakkilam ka ebe mbawi munchaade do e libidi natati handen patimaki maki fu wade se sariya wala le leedi meden tan wala fuko latto jotte le ciudi kasudi tan heji e waju mastra en ana kani jataade no leedi worni tinno jaba ko president holitiko se wi jadu wala le kesu wala ko mbawi wiide hen ka fay beta handen non nani député en kebali njoddumi en lewru jabbindu ana wawi latade tidalaka
sekrab so ngabiddo bemala me ande galodo bay wi hinnoltire ton miijoji modo non noddimi do dido numeroji didi kalon ko jiddon chapande jeddi joy chapande jette nay sappo go sappo go chapande jeddi joy chapande jette nay sappo didi kolitindi wi do hono lamorde kesse de peccira kasen le leedi meden di fa handen halaji mawde an gondi e wadde le sa halidi ndi fa yottio le wud leedi ni kanye le balere leedi ndi fedde debno dita gawo lamara bore be ngadi kawrital mabbe be jide yimbe en jottinobe kabaruji be talatar jabbinonde be koliti wiide ko leedi mali ndi wondi e wadde nyalawma hande an ko an holite wiide leedi ndi hore mudan wondi e feccede be bi wattu jono be jabana hono kabar lamorde kesse de ngori le leedi meden de be kajado ministre no dirtel agar le fo yoppo no ko kede mo kanko no dirtel abdel kader kanko mayga o gote lami be dum no fedde no dirtel gawo lamara bore international ko mo sifido hendo focci tan usman dikko
découpage projet didi tagol keri kessel lamuji leedi meden yo refa leedi ni fecce kana malin ko be pamana handen leedi di anodo gani fa an hani ko lam o yafe ene e hore kabodenna fa ciuten malile luggere pati mbaren caldi men fi se mentilike e yidude e yottinabe kabaruji betan men darna coalition lemali fu do fay goto hinnataake sera malinkobe jogibe anne lobbe fu ledenkobe fu anajida le hen fa hakillaaji malinkobe fu keba baylito fa yalla ele baylita batan leedi men min puddi golle mum ka jaati sabe men dardi ministre agger laf ka ite e darne mum
mission de agger laf
ko nayiri bangal golleji DDR bibe kolitiwde wattu jonono yimbe la hanbe Dakar nokku goto bank mondial wiibe do yimbe be jabata ko hono kabaruji dibe dartati ifa be dokke golleji micciteden wiide ile lewru avril 2017 be jaltinino ko yaata milliarduji jena CFA ko hani faabirede hono golleji DDR fa yottono jamarde hani hokkirede golleji be bi wattu jonono yogay dido kalisiji fu ngaran wattede e kabaru projet ngaji goddi kasen le leedi meden di kedama ko kono dottido Musa Dudu Haydaraw yo goto e golloɓe fedde DDR nde komo sifido hen do foccitamo Ousmane Dicko
min keɓali nattinde yimɓe haɓatonoɓe hiɓɓe ɓe yo batte muntan le moƴƴingo projet o min mbawa hinnade haɓatoɓe hiɓɓe ɓe andanaka ɓe handen gueɗe ciñinɗe ɗe fuu gouvernement walla e muɗum hono banque mondial fuu paami ɗum kana kaybo heeda no tiɗɗallaji goduɗi bangge DDR ɗi yimɓe ley ɗo haɓatoɓe hiɓɓe ɓe nattinte ɗo kani nannede jeete le projet ngaji keɓal palal kesal ngal gueɗe ciñinɗe ɗe darde banque mondial yo heɓande jogala projet ngaji jama o wutoji caɗele hakkunde yimɓe bangal nafa lehiijo
ko yaata milliyoji temedere CFA ɗum anni wattede hôpital Gabriel Touré ngal kasen ɗiɗo kabaruji hokkama wakkande kanko ministre kominiɗo kabaru cellal le leydi meɗen nde o yetti toon wattu joni ɓe mbi kamɓe darnade ɗiɗogal musaɗɗaji o fedde noddete croissant rouge le leyɗele araɓe ɗe le majjum ɓe ƴewto yallo hono golleji ɗi kan yarde yesso le oɗon nokku fa sawortoɓe wonɓe toon ɓeddu keɓano paabire keɗemo kanko noddete ɗo professeur Samba Soyo kankone ministre kominiɗo kabaru cellal le leydi meɗen nde komo sifido hen do foccitamo Ousmane Ali Boudi.
Au niveau des services d'urgence
les cuudi docteur urgence ngaji di min takite ki wiide ti dalaji anan godi laboratoire ngaji di anan jogi ti dalaji kanyi humuni be sawrde rewbe kanbe du e be jogi ti dalaji humuni be sawrde suka be du anan jogi ti dalaji wana idandu cuudi docteur Mali Fousa ndari ti dalaji anan godi dum wadi gollirde croissant rouge nde wadi imadara fa faabo de gollirde ko way nafude dum en sanne en dokki kalisi o mo woni e juude ministere humuni de cellal nde gol faabo gol ko yaata millioji temedere wadam faade nokkuje baabe laboratoire ngaji di dokke ko way nafude machine ngaji bondi fu mo intine di imadaraj ngadam fa cellal himbe beede huncenede hore suudu docteur Gabriel Touré ebe kasindini kabaruji kewdi kuncene hore kaake an kaani wattede fata himbe daranete ko yaawi yalla ana cawre o laato mo hono mudum wala wana kayru tan do suudu docteur fu ana kaani dokkede kaake kasaraaji ngadoji do laawidu ana kaani daranede law nen dum fu kaake mudum kaani tewtede yalla dum heba wadde no haneri
des urgences pédiatriques
ɓe kolitiwide le lebbi cakiti ɗi fo nokku noddirteɗo yoroso wattu joni ñiiɓeno gondi e matelle oɗo nokku commune noddirteɗo Bura iɗum ley laamu yoroso o ɗiɗo ñiiɓeno gondi e bonno toon laddeji kewɗi ɗum wembi duñalooma hande o yimɓele ndemoɓe gomɓe toon ɓe ɗum woni yimɓele humniɓe kabaru ose foret e gomɓe le leydi meɗen ɗi kolitiwide ɗiɗo dabaji aɗa kani haybede figgoto foti yettoɗi so tawma arande lebbi tan ɗum waɗanno to holi tawede ñalawma hande oɗum wara hitade ɓe gondi e matu toon ɗiɗo ñiibi keɗemo kanko ɗum woni major mbuyi Mamadou Diallo yo kanko laami aux efforts en gombe to yoro soto komo sifirdo heddo faccitango mumini sende bu
yo niwa gardile gurma burkina be iwi warde le leydi malindi yo dabaji din jidi nokku buudi dubi kewdi joni lawol gotol be bamata yoru hikka wadaino ana hani lata de batte waytere wattu wakkati joni bura be goni be ngada bonandaji fewde e durobe kanye kulleji mu en
Studio Tamani yo pabal lamu leede Suède, Danemark, Suisse e fedde leede Europe.
Be kirabde ñelo ni en lekkere duuji meɗen ɗi en puɗɗiran nokku noddete testite ɓe kolitiwde kettal ngal fuɗɗi toon jaɓarde an tammini ley hendu heɓude gawri fa hewa le oɗon nokku ɓe kolitiwde ñalawma hannden o buttel wondi e sotte toon buuɗi capanɗe joyi CFA fani yimɓele ɓe mbihi le ko warata kowdani miili ɗo woni coggu ñamri ndi jippo toon ɓe ngaran timminire ñonoɗoɓe kolitiwide wattu joni hono yimɓele wonɓe to humniɓe kabaru mairie eɓe gondi e wadde toon kawrital mabɓe faɓe ƴewtono eto jawdi mabɓe hitande 2019 on wodi toon le majjol fa yettoyo baale haala nane en kañe laamiɓe pelle sukaɓe jokkolɓe fa no gonno le ngal ɗo kawrital yoga e haalaji ɗi foddu garan yowade hono ngal musaɗɗa yiɗiɓe gadno hitande 2018 fa yettoyo hono golleji ɗiɓe kano gollude le ko warta ko hitande 2019 sikirab ɗokkatten beete hande dow kabaruji meɗen ɗi min jooti on sanne heɗade hejo jame ka fande kedde heɗade honno andirɗon noɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam